Kono kisike tokini tithi tu wen mano mahero sani milongo ni chai ya sakumi. Tire boy mano milongo ni yu ayata jiri ye. Ikiye. Kono kiki ayu ayata jiri tithi ngia ne wen mano maber milongo ni chai ya sakumi.
Moyo wangu inaviraka juu wengi walinimes ila tangu kukupata as well as care best na waketukazia njo turuke fans penzi letu telemundo nobody can contest kidogo ukinikusa mwili ni napata goosebumps When I am with you, ni ukweli tu, I'll do anything for love. Ni pole tena super, mwone ni figa ya chupa. Nikiwa na yem, nisamehe, I'll do anything for love. Nakungoja kuliko chai ya sakumi, usiku mchana ni wewe tu ndo na waza, bae subira. Siku ni songi songi Hawa tujui Osie chuna Kiri dao I will keep you company Kiri wea maya bebo Ile viru Wacha wonke Wacha waseme ni kamote Ata waseme ni dumba Benzi situ anale Tusirudi nyuma Kungo chakuli Chai ya sakumi Usiku mchana ni wewe tunona waza Bae subira wantuliza vizuri Nagoja fursa ni kupeleke kwa mama Tararara Tararara Gima marama
You're the one I'm gonna marry.